Swag Music Empire. Sevi tangu nimekuwa mshua, najua mtoto mdogo jinsi unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Wakati wao wanajisifia kujua, numbers kwenye bank zinaonyesha mnyamwezi nilivyotusua. Wanauliza nani na utafuna mua. Man, this shit heavy like too much apua. Napenda ushindani unafanya hii game inakuwa. If not for the money, usilete, sitaki kujua. Big plans inadumaza. Navopanga mao, utasema metoka Mwanza. It's true, lenda gizani kwa leji banza. Weka mini pute wa mwisho mekua wa kwanza. It's true, smoke I'm in 10 minutes. Na ukileta pua na shoot, I don't miss. Sitaki tubishane, kutani sokoni. Madarao, sita kupeleka shimoni. You go under, in no standards. Damu nyingi kwenye shuka, limekua sanda. Hini black and white kama livyo kuwa panda. Niamcho singizini bado nabukua banda. You bring your shit na bring tsunami. I'm killing this nikia mini buwana, you know me. Mafuta na maji minele, sizami. Rappers wako wamepotele, gizani. I'm taking a break, utaniambia nino kushiki. Nikiso DGB wa DM, save unajio na keki. Maisha yenyele weki, na kuna room wa mistake. Mi number 7, check it shoot, unavopita na beki. I'm like, ooh. Na kwa sotani, uliza mtani, tukitokea. Na mtaka nani, siri za ndani, utakuletea. Kama kwa star, mini mesha kuwa star, toka bungu na umbea. Katu kumbu gani, basi ni unyama, kuendelea.